waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kooxaha u dooda qaxootiga ayaa ka xumaaday in la cayimay tirada dadka Australia soo geli doona oo lagu xadeeyay oo keliya 260,000, taasoo la mid ah tiradii sanadkii hore. Dowladda ayaa sheegtay inay diiradda saari doonto araajida dadka dalka gudihiisa ku sugan, ayna sidoo kale dedejinayso dadka badan ee sugaya fiisooyin ay u dalbeen lamaanayaashooda dalka dibaddiisa ku sugan, taasoo ay ku bixi doonta baa layidhi $300 million oo dollar 4 sano ee soo socota. Con Carabinia Tiris waa madaxa Asylum Seek Resources Center, wuxuu sheegay in dadka cusub ee dalka soo dega ay laga maarmaan u yihiin dhaqaalaha ama kobaca dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dalka.
The government has missed a profound opportunity by keeping our refugee and humanitarian intake.
Dowladdu waxay lumisay fursad qaaliya markay dadka ay sida bini'aadanimada u soo qaadan jirtay lagu ekeeyay oo keliya 13,750, sidoo kalena ardada ajaaniibta ahna si dhibic-dhibic ah ama tartiib tartiiba ayay u soo gelayaan dalka. Marka dhinac kasta oo aad ka eegto, dowladdu waa ay guul daraysatay, ayuu yiri. Markay noqoto mas-uuliyadda bini'aadanimo ee saaran, waxay ku guul daraysteen inay fahmaan muhiimadda soo galootigu u leeyahay inuu caawin karo dib u kabashada dhaqaale ee kadib COVID-kii. Sanadkii la soo dhaafay, dadka Australia soo degay ee cusub marka laga jaro kuwa ka guuray dalka, hoos ayay aad ugu dhaceen, taasoo ah hoos u dhici ugu ballaarnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. Sababtuna waxay tahay xanibaadaha socdaal ee dalka saaran iyo xadka oo weli xiran. Waxaa la qiyaasayaa inay ugu yaraan qaadan doonto 2 sano oo kale in tiradaasi ay gaarto heerkii ay joogtay ka hor COVID-19-ka. Qasnajiga federaalka George Frydenberg ayaa shaaciyey in si tartiib tartiib ah loo soo celin doono soo galootigii dalka u soo geli jiray si kumeel gaara iyo kuwa fiisooyinka joogtada la siin jirayba marka la gaaro 2022-ka. Laakiin Paul Power oo ka tirsan Refugee Council of Australia ayaa sheegay in loo baahan yahay in la hagaajiyo awoodda karantiil iyo qaybinta tallaal ee dalka.
At a time when there are 26 million refugees around the world and they're in more desperate circumstances.
Iyadoo adduunka oo dhan ay ku sugan yihiin 26 million oo qaxooti ah oo ku jira xaalado ka adag sanadihii hore saameynta dhaqaale ee COVID-19-ka awgiis, rajo xume ayaa ku dhacaysa dadkaasi badan oo waayaya fursad lagu soo qaado maadaama Australia ay jirtay tirada dadkii ay soo qaadin jirtay, ayuu yiri Mr. Power. Sida lagu qoray miisaaniyaddana, soo galootiga cusub ee Australia iman doona waxaa lagu qasbayaa inay sugaan ugu yaraan 4 sano in loo ogolaado inay qaataan lacagaha dowladeed sida ayrta oo kale. Mr. Karabandititos ayaa sheegay in tani ay adkayn doonto soo galootigu inay cayr qaataan.
We know access to an income safety net, we saw this during COVID, is what sets people up to successfully contribute.
Waa in qofku helo dakhli si uu markaasi u badbaado. Waxaan taas aragnay intii lagu jiray COVID-19-ka. Waa arrin u sahasha in dadku si buuxda bulshada ay wax ugu taraan qaybna ka noqdaan marka la caawiyo. In qoyska soo galootiga lagu qasbo culays dhaqaale muddo 4 sano ah waa ay burburinaysaa qoyska. Haddii qoysaskaas cadaadiskaas la saarana, ugu dambeynta waxaa dhibku gaaraya waa nidaamkeena caafimaad iyo kan weliba cayrta, ayuu yiri. Miisaaniyadda ayaa waxaa sidoo kale ku jira 243.6 million oo dollar oo kor loogu qaadayo arrimaha dhaqaale, kuwa caafimaad, waxbarasho iyo bulsho ee dadka dalka loogu yimid. 57.6 million oo ka mid a waxaa lagu taageerayaa haweenka iyo caruurta indigenouska ah oo ama hadda wajahaya ama hore u soo wajahay rabsho qoys. Paul Wright waa madaxa urur matala bulshooyinka dalka loogu yimid oo la yiraahdo Aboriginal and Torres Strait Islander People Organization ama ENTAR loo soo gaabiyo. Wuxuu soo dhaweeyey in qarash dheeraada lagu bixinayo adeegyada xanuunada dhimirka.
Funding the right kind of services, if we're getting the social determinant factors right, then there'd be a lot more people.
Waan ognahay inaan maalgelinno adeegyada saxda ah. Haddii aan ogaano arrimaha bulsho ee keenaya dhibaatada, markaas dad badan ayaan lagu daynaynin xaaladda rajabeelka oo ay noloshooda oo dhan ku jireen, oo mararka qaarkood keenta inay iskuba dayaan inay naftooda gooyaan. dowladda ayaa sidoo kale maalgelinaysa yoolka xiridda farqiga nololeed ee u dhexaysa bulshada dalka loogu yimid iyo shacbi weynaha intiisa kale. Waxaa lagu sii kordhinayaa qorshayaal ay dowladdu horey ugu dhawaaqday, laakiin Mr. Wright ayaa sheegay in lacagahan miisaaniyaddu aysan ahayn kuwo iskeenaya.
It doesn't even come close to that kind of financial resourcing commitment to actually deliver on what.
Wax u dhow xataa ma aha qarashka loogu baahan yahay in lagu fuliyo hawlaha ay rabaan inay wax ka qabtaan 10 sano ee soo socda. Marka waa aan ka walaacsanahay sida ay u fulinayaan yoolkii lagu heshiiyey sanadkii hore. Weli su'aal ayaa taagan, ayuu yiri. Miisaaniyadda caawana kama ay jawaabin su'aashaasi.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.